o histoire wi ga deftere Allah o histoire haali fi piji duubi to baaw ta yimbe aduna be boni a bete goto hakunde mabbe ta yidi Allah inde makko ko Noa e Allah wi Noa wi yimbe be mi fala nelde nyaawore mawde si wona be tuubi mi nela ndiyam kewdam ga aduna fof barki ko be bonbe wiibe no be tuu on tuma Allah halani Noa no mo moƴƴin laana mawka awa Noa fuɗɗi moƴƴinde laana ka e mbo haalani yimɓe toujours fiiɗam ndiyam garoyo jam ɓe ƴonimbo tigi ɓe jalimbo kono ɓe goni to junubaji maɓɓe tan on tuma waktu o foti Allah wi Noa ɓamɓeyguma fof e natin to nder laanaka ɓangu debbo e gorko to hakkunde kulle fof ga aduna e fof naati to nder e dillere mawde waɗi toon e on tuma Allah uddidamo gangal on tuma ndiyam ari toɓi toɓi a bete e ɓe yimɓe to yaasi laanaka fof huli ɓe lukki to dow Noa Noa uri damgal ngal uri damgal damgal Noa jaabi ɓe on tardi ko Allah uddi damgal on fotno naatude tawi mi haalani on awa ndiyam ɗam woni to aduna fof e yimɓe fof maayi to ndiyam ɗam Noa e ɓeyngu makko tan dandama to laana ka maɓɓe ɓe mayani o histoire giwɗo to deftere Allah ko ha en mijo e hoore men e daare yimɓe hanɓe boni a bete awa on andi hono ɓe foti bonde fenande e kampaya e guyali e fijirde maɓɓe fof awa on andi hono ɓe foti bonde to jikkuji maɓɓe ɓe waɗat jalan ɓe kortat woɓɓe ɓe waɗat galaɗi fi wargol yimɓe maɓɓe toujours e ko junubaji maɓɓe woɗidiriɓe he Allah Allah ko laaɓɗo woni mbo añi junubu deftere Allah wi gite Allah laaɓi ha mbo wawata larde junubu e Allah foti pinude junubu ñawore junubu ɓurat bonde waktu Noa yimɓe bonɓe fof yahat jaygol iblisa hande Allah noddi on ha on gacca junubaji mon Allah waɗi laawol ha yimɓe fof dandete Allah okri Yesu Kristo ha mo maayi fi enen fof jijam Yesu yaltinama to leggal paltidirangal Allah yafanto yimɓe siɓe gacci junubaji maɓɓe e siɓe gomɗini Yesu maayi fi maɓɓe Allah udditi damugal gotal ha yimɓe fof dandete awa damugal ngal ko Yesu Kristo ho fala natude to ngal damugal to ngol laawol a foti natude to ngol laawol ha dandete fi ñawore aroyonde